kills on the track. Daktari wameshindwa, maengineer wameshindwa, matabibu wameshindwa, mapadri na masharti yao walishakutana.